This a legend production.
Good life is your portion.
Amen, amen, amen.
Good life is your portion.
You.
Amen, amen, amen.
Cause I've been obulamu obulungi. Obulamu obulungi. Toba nakutia mukama yagaba. Obulamu obulungi. Cause I've been obulamu obulungi. Obulamu obulungi. Nakutia mukama yagaba obulamu obulungi luli kyalumu nawe ngolinye kubati nga bali luli kyalumu nawe ngolyabona mwamiwo mwamiwo luli kyalumu nawe ngolina byolina kwetoba nakutia mukama yagaba good life is your portion. Nabagaga bewe gomba katonda yabawa kwetoba nakutia mukama yagaba good life is your portion. Kusa bino obulamu obulungi
good life
obulamu obulungi toba nakutia mukama yagaba obulamu obulungi kusa bino obulamu obulungi obulamu obulungi toba nakutia mukama yagaba obulamu obulungi. Halo, ebintu binatera okukyuka. Abalabe bo bagenda kuswala. Ebintu binatera okukyuka. Abalabe bo bagenda kuswala. Kasitani bwe kaba munange bo katya kakuchunya chunya. Yatugamba tusabe kasitani tokatya oja kuwangula. Ebintu binatera okukyuka. Akasente ko kanatera okutuuka. Omwami wagenda kutuuka n'embaga yegenda. Kasitani bwe kaba munange bo katya kakuchunyachunya. Yatugamba tusabe sitani tomutya oja kuwangula. Good life is your portion. Amen, amen, amen. Good life is your portion. Amen, amen, amen. Kusa bino obulamu obulungi.
Good life.
Obulamu obulungi. Toba nakutia mukama yagaba. Obulamu obulungi. Kusa bino obulamu obulungi. Obulamu obulungi.
Good life.
Toba nakutia mukama yagaba.
Remember where you got it from. www.djericom.com.